Hey, all, welcome back to my First Time Stories podcast. I'm Janet Mbogwa. One of our guest hosts for this season, Anita Ndete, sat down with a young boy called Dan. Now, as part of Month of the African Child, even though I know this Day of the African Child, we're creating an entire month dedicating it to young voices. I thought it was important that we have more of these voices really take over, share their truth, share their power, share their agency. And so that's why we have Anita speaking to Dan, who is a young male champion. We're proud of him. Here is a listen to that conversation.
Hey guys, my name is Anita Ndete, and today I'll be the host on my First Time Stories. And today we are here with
Daniel from DePaul Catholic School, Kamul.
Daniel, welcome. And yes. Today I want us to have a conversation basically on child advocacy. So miswali ya kwanza naweza kuuliza, what are some of the personal experiences that probably sparked your interest in child advocacy?
Vile nilikuwa shule, marafiki wangu walikuwa na hizi challenges, zilikuwa zinawasumbua, sasa ikabidi ni watete kutumia walimu wangu na wazazi wao. Ndio.
Na probably hizo challenges unaweza expound, probably ni challenges gani?
Challenges in education, in the sanitary pads for the girls. Yes.
Like hiyo ni kitu yenye uli experience personally through other people. Na ndio ikakuspark like ukakuwa na hiyo moto ya kufanya child advocacy, like kutetea watu hii. That is quite interesting. Hiyo ulifanya fiti?
Asante.
Karibu. Kuna zile challenges zenye watu wao wana face hii. Na hizo challenges ni kama for example sometimes unapata child labor na get. So how do you feel sisi teenagers, like teenagers wanaweza address aje hizo issues? Like una feel teenagers wanaweza come through aje ku address hizo ma issues?
Wanaweza come through kwa hizo issues by kuwatetea, kuwasaidia kama marafiki kwa shule anaambia mwalimu wake. Inaweza wasaidia hivyo.
Alafu pia tunasema probably kwenye site na jazz wengi unapata teenagers sema wako social media. So unaweza pata vitu, unaweza pata like unaweza sema hata vile wanaweza push probably via social media, like posting things on child advocacy so that it can reach other people. Si ndio? Because unapata some conversation that probably ukipata conversation in a trend, unapata pia wasee wanafanya nini, wanaenda na hiyo mtindo, right? Teenagers sahi wako na ma strengths, like wako na unique strengths, wako na pia social media platforms. So una think like how I say wanaweza tumiaje hizo vitu zenye wako nazo like teenagers to raise awareness na ku support children's rights.
Kwa hizo strengths zao wanaweza amua kuweka talent shows. Waonyeshe talent zao kama dancing, zinaweza leta message kwa watu wengine. Na kwa hizo social media wanatoa content kuhusu child advocacy.
Because probably unaona kama sasa hii everything tuseme tu kila kitu ni social media. So wakitoa hizo ma content, wakitoa hizo skits zenye zinaongelea child advocacy, unapata na reach wasi wengi. That is also, by the way, that is a very nice like step for teenagers to take. Kama vile tumesema, unapata like kuna watu hii probably wako marginalized, like unapata mtu hii like unapata mse like ni refugee, like mse ako physically probably handicapped, unaona. So unafikiria ni initiatives gani probably zinaweza kuwa most effective in promoting empathy towards children from marginalized backgrounds?
Sasa kama marafiki wao unaweza kuwa encourage kufanya hizi vitu yenye hawezi kufanya. Kama sa shule, kwa laini ya chakula unaweza walimu anaweza peleka mbele ndio asikie vizuri.
According to you, Dan, what is your future in advocacy?
My future in advocacy ni kuleta watu wengine wanisaidia kufanya advocacy na kuitisha the elected governors wanisaidia.
Na probably how are you going, like utafanya aje ndio wakam?
Ninaweza tumia social media vile umesema mara ya kwanza. Ndio niwalete tu.
Yeah, true. Alafu also unajua pia kazi ujiongelele kufanya tu kazi fiti, mtu anatuma hali pia anataka kukusupport, unaona. Alafu probably kuna msi atakuona mahali aseme mimi naweza taka kukua kama Dan, mimi naweza taka kufanya child advocacy. Ni nini unaweza ambia msi? Like sasa ni nini unaweza ambia msi mwenye anataka kufanya child advocacy?
Naweza encourage afanye tu vile anajisikia. Asi give up kwenye na kwa Kenya anataka kufanya juu. Juu ni dream yake.
Yeah, child advocacy. Na pia unapata pia yani kusaidia ni kitu. Yani it nasema aji like inatoka kwa roho, like una feel after umesaidia una feel poor. Mm-hmm. Especially after umesaidia mtu una feel too poor. So basically you're saying you're going to encourage them to come on board and mm-hmm. do the thing.
Leo ndio letu kufanya child advocacy.
Pinpoint two challenges. Mbili tatu, kuna challenges kama za lack of education, unaona lack of healthcare, na probably exploitation. Advocacy inaweza tumikaje ku probably ku solve hizo challenges? Like unafikiria advocacy inaweza tumikaje ku sort hizo challenges zenye tumeongelelea?
Sasa tukifanya advocacy vile umesema mara kwanza, watu wakinaona nikifanya kazi vizuri, mm-hmm. tan support, wa support watu kwa hiyo child labor, mm-hmm. wa support kama government kesa ona ito wa support.
Na the more watu wamekuja, the more tunasaidia watu wengi.
Yeah.
Wow. Basically unaweza sema like ni nini na imekubamba na child advocacy so far? Mm-hmm.
Kenye minibamu kwa child advocacy ni vile watu na nsupport.
Mm-hmm.
Na vile watu kiwasaidia inanifurahisha tu.
Mm. So like uki give back to the society, that is through helping the children, like inakubamba kabisa.
Mm. Mm.
Na nini basically unazasama imekubo, like nini imeku, ukotu like apana. Ikitu imenikatia, imenishikishia.
Mahaters, vile wanaongea.
Mm-hmm.
Na vile wana ku bring down.
Wana ku bring down, in such a way that unafeel. Ni nini mahaters wamefanya like ukafeel zi, like ukafeel apana?
Anambia in quest time nikijaribu kuwatetea.
Mm-hmm.
Mm.
Endelea tu, like because it's for a good cause, just continue doing child advocacy.
Mm.
Yeah.
But
So basically ni nini unazataka probably kuambia your teachers, your fellow students, like ni nini unazataka kuambia wa kusupport towards you doing child advocacy?
Nizaambia wani support kwa kufanya hizi meetings.
Mhm.
Waambia wazazi kuhusu hizo ma challenges.
Mm-hmm.
Na kushule walete hizo ma vitu yenye wasichana wana.
Like pads.
Mm.
And what can you tell probably your community?
Community kama hizi football clubs.
Mm-hmm.
Wasichana wanacheza huko. Wa support kwa hiyo time ya menstruation.
Mm-hmm.
Juu wengine wanaweza jikata.
Mm. Alafu hata pia unapata probably wakicheza if you're in your menses and you don't have probably something to, you know, like kitu ya kukushikilia at that point, mm. you even miss the games, unaona, productivity, mm. like I'm saying, enda chini.
Yeah.
Mm. Okay, so Dan,
mm.
Kama unge create superhero dedicated probably to champion advocacy, what will it be na ingekuwa na special ability gani?
So, wo superhero angeitwa kama mimi angeitwa Dan.
Mm-hmm.
Na special ability yake ingekuwa kucheza ball.
Mm-hmm.
Enda cheze international. Ndo apeleke child advocacy international.
Ah, amazing.
Mm.
Amazing. Dan, yes. It was amazing having you kwa episode yetu ya My First Time Stories.
Mm.
Basically, unaweza sema umelearn nini leo?
Umelearn. Wakati naongelesha watu,
mm-hmm.
nijiamini.
Mm-hmm.
Na niongeleshe tu watu kama rafiki wangu ule naongelesha ngumu.
Mm. Na pia ukalan pia utasupport watu wengine pia kukam kwa child advocacy, ndio. Thank you so much for your time.
Welcome.
Thank you for supporting the My First Time Stories podcast, where we're pushing for menstrual justice, one conversation and one story at a time. I'm Janet Bogwa. Continue to follow us across our platforms, and we can't wait to be with you again in our next episode.